You know I love myself.
Yeah.
Come on, like her. If I can love you the way I love myself, yeah. If I can need you the way I need myself, yeah. I'll kill him, I'll kill me, yeah. I love you desperately. Boy, I need your comfort. Mapenzi kupenda na baby. Usiji ukaniacha darling. Yaidi utaishi na mimi lele na milele. Wacha ni kushike baby. Pole pole ndio mwendo. Wacha ni kushike baby. Usiwe na matatizo. Wacha ni kushike baby. Ni kushike na ni kwa mimi. Wacha ni kushike baby. Yeah, yeah.
Ni kushike na ni kwa mimi. Wacha ni kushike baby.